burushinge ku makuru nyakuri.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje kandi n'abagikurikiye. Dusangira ijambo ya none yongeye guha ijambo abaturiye imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu gituranye cy'u Burundi. Turareba uko babayeho nyuma y'imyaka igera muri 6 ibihugu byombi bidacana uwaka kubera ibibazo bya politiki. Nibutse ko ibintu byatangiye kuba bibi kuva mu mwaka w'2015 ubwo nyakwigendera Petero Nkurunziza wari perezida w'igihugu cy'u Burundi yashakaga kwiyamamariza indi manda. Abarundi benshi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda habaho gushinjanya gukomeye ku bihugu byombi. Nk'u Burundi bwakunze kwikoma mu Rwanda ko arirwo rwashyigikiye abashatse guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza. Nibirego u Rwanda narwo rwakunze kwamaganira kure. Ubijwe rya Amerika ribagezaho dusangira ijambo hari bimenyetso ko imibano ishobora kuzandamuka bitandukanye n'uko bimeze ubu. Mu mbwirwaruhame bagiye bumvikanamo mu bihe bitandukanye abategetsi b'ibihugu byombi Perezida Paul Kagame ku ruhande rw'u Rwanda na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye ku ruhande rw'u Burundi bavuze ko hari intambwe igenda iterwa. Biruko mu gihe kubaturanyi ba Uganda bo ibintu birushaho kugira udubi. Mu biganiro bya vuba biheruka abahagarariye intara za Cibitoke n'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda barahuye. Bakurikiwe n'abahagarariye intara za Kirundo na Muyinga ndetse n'intara z'amajyepfo n'uburasirazuba nabo bahuriye I Gasenyi Nemba. Muraza kumva imwe mu byo baganiriye. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uko abaturage bari babayeho mbere yo gufunga imipaka, uko babayeho, ibyifuzo byabo n'ibindi. Ubu inzu zakorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi ku mipaka zahindutse amatongo. Mbahaye ikaze tubane mu kiganiro dutangiranye n'abanyarwanda batuye ku mupaka wa Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda.
Amazina yanjye nitwagenda ku mana Elia nk'abandi umuturage wanda ku mupaka wa Kanyaru. Ubu tuvugana nkora akazi k'isuku ku nzu y'akarere ka Nyaruguru yibasana ku mupaka. Mbere y'uko nza muri aka kazi nakoraga akazi ko gucuruza inyama kazwi nka mucoma.
Byagendaga bite washobora gukora amafaranga angahe bitewe n'urujya n'uruza?
Bitewe n'uko abakiriya baga bahari kiriya gihe nashoboraga ku munsi kuba nabona guhera ku hene enye kuzamura umunsi umwe. Ariko iyi saha niyo yaba ihene imwe ishobora kumara iminsi 3 kumva ko harimo itandukanira hagatazamo igihombo gikomeye cyane. Ubwo rero aho kugira ngo njye mu gihombo nahisemo kubyihorera. Mbaje uti impamvu ni iyihe nta kindi nakubwira ni uko umupaka ufunze. Umupaka niho umusingi wa byose. Urujya n'uruza rwari ruhari hano hanyuraga abantu benshi baturuka I Bujumbura, abaturuka Uganda, Tanzania, bose bagahurira ahangaha. Noneho n'ikindi kiyongereho kuko hano hari hari agence y'amabisi bahuriraga ahangaha bigatuma bahicara. Noneho na bwa bucuruzi bwacu bugatera imbere. Hano hakurya buri hari intara ebyiri zihahurira, hari Kayanza, hari Ngozi. Twajyagayo ariko cyane cyane mu Kayanza. Kayanza ni iri hafi. Kenshi twakundaga kujyanwayo no guhaha urugero nk'imyenda. Ugasanga tujyayo tukagura imyenda bitewe n'uko imyenda yaguraga make, ugasanga rwose kujyayo ni ibintu byoroshye. Kandi ubwo umupaka wagukora nkavuga nti ninjye na mu gitondo ndagaruka isaha nshakiye ntahe nta kibazo.
N'igihombo rero kuba mutagenderana.
Igihombo gikomeye, nongere ntigikomeye cyane. N'igihombo gikomeye kuko urebye isaha ubuzima abantu barimo batuye hano ku mupaka nubwo bari barimo icyo gihe ntaho bihuriye. Harimo itandukaniro rikomeye cyane. Uko tubayeho ntabwo ariko twakabaye turiho. Iyo uvuze ijambo Mosteri ubwo nyine mpita mbyibuka narayikundaga rwose ntabwo nabihakana.
Ubu yabaye amateka Mosteri.
Yabaye amateka no kuyibuka ukareba amafoto y'icyo gihe nuko nyine.
None ubu ngubu rero ukora amasuku agashara kameze gute?
Bo ni igihombo kw'agashara ni kaci cyane rwose. Urebye umuntu ari ufite business ye kuko niba ari ufite business yawe ku giti cyawe isaha ukaba utegereza k'agashara nako kadahagije. Urumva ko igihombo kiba kirimo gusa nyine rimwe rirutazera. abavandimwe bariyo inshuti ziriyo guhamagarana byashoboka ariko ikibazo kirimo nuko amayinite ahamagara Burundi arahenze no kubahenze kandi n'ubuzima turimo isaha ugasanga kugira ngo ufate inoti igihumbi uyishyira kuri telefone uhamagara umuntu uri hakurya kandi igihumbi kugikorera bitwara iminsi myinshi ugahitamo kubyihorera nyine ugapfira mu mutima bamwe yajya bavuga ngo gupfira muri nyagasani
hagataho hari imishyikirano ku mpande zombi byo ngibyo wowe uyubyumva
njya mbyumva cyane nkurikirana amakuru kenshi ndabimenya guverineri w'intara yacu y'amajyepfo yahuye na guverineri w'intara ya Kibitoki ibyo twarabyumvise intara Ngozi nawe barahuye ibyo twarabyumvise tukumva yuko hari n'indi mishyikirano iri mu rwego rwa diplomasi irimo iraba nayo turayumva dutegereje igisubizo kizavamo gusa icyo twabasaba bumvikane bahuza ubuzima bwongere bugaruke bibuke ko abanyarwanda n'abarundi turi abantu bamwe rwose turi abantu bamwe kuva kera twavutse twisanga tubana tugenderanira nta kibazo ururimi rumwe duhurijwe n'imico myinshi itandukanye umuco w'abanyarwanda n'abarundi ni umwe rero babishyire mu bikorwa ubuzima bwongere bukomeze cyane cyane ku bantu twe duturiye umupaka buri abantu bari mu gihugu hagati bo ntabyo babona nta n'icyo bibabwiye nta n'ibyo bazi ariko twe dutuye aha ngaha turabireba rwose nitwe byagize ingaruka
ikibazo gito cy'amatsiko nk'ubu nubwo tutazi umunsi n'isaha umupaka uzafunguye bigutunguye nk'uyu muntu tukumva ngo umupaka urafunguwe icyo wihutirwa wahita ukora niki
bo murasenga
yego
mwaba mwibuka umuntu wa mbere wumvise inkuru y'uko Yesu Kristo yazutse uburyo yishimyemo nuko byagenze bo waba ari umunsi mukuru kandi byari ibintu byiza cyane uwo munsi nkimara kumva ko umupaka ufunguwe yego isaha nta mitahe dufite yo kuba twahita dutangira nanone business nkuko byari bimeze ariko icyizere cya mbere ndetse n'icyaba giteye akanyamuneza n'icyizere cy'ejo hazaza no kumupaka aba wafungutse ibyo byonyine birahagije kuba nareba izindi nzira ncamo nkajya gushaka umutahe nkongera ngatangira ubuzima bundi bushya ni ibintu byoroshye cyane ariko iyi saha umupaka ufunze nyine icyo umuntu akora cyose nawe ubwe ntakaba yizeye ariko umupaka ubaye ufunguye rwose byatanga icyizere cy'ejo hazaza
nyuma yo kuganira n'uyu musore twakurikijeho Geraldine Niragire we na bagenzi be bacuruza mu kabari kari mu isoko ryari ryubatswe ngo rizafashe abaturage b'ibihugu byombi
kuba umupaka ufunze ntabwo dukora nk'uko twakoraga mbere ubundi mbere hano habaga huzuye twaba dufite abantu benshi ariko urabona nta bantu benshi bakunze kuza uretse nk'umuntu waba ari uwa hano akavuga ni reka njye gufata kamwe n'uwo tubonye niba bwije ari umwe aje turafunga dutahe niba ntawuje n'ubundi nabwo turafunga dutahe ibihugu ejo buzake bwongere bwiri mu kwezi gushira ukundi gutahe
mu buryo bufatika wavuga ko mwahombye iki
mu buryo bufatika twahombye ibintu byinshi hari uguhomba ubucuruzi hari benshi hano twari dutunzwe naho hari ukuba bamwe bikoreraga imizigo y'abavuye ruguru n'abavuye hariya ariko ubu ntabwo akibona uko yikorera ubu yagiye mu yindi mirimo isanzwe ataramenyereye urumva kuyijya mutayimenyereye byarabatonze benshi natwe kuba tutari gukora amafaranga nka twakoreraga mbere biradutonda
mu ijambo rimwe wavuga ko muri mu bwigunge yababeshye yaba yemeje ukuri
ntabwo yababeshye turabimenyera mbese
ibyifuzo byanyu wavuga ko bimeze gute
icyifuzo cyacu ni uko badufungurira tukongera tugakora nk'uko twakoraga byakemura byinshi hari mu kuba tudakora ubukene buriyongera hari ubukeneye minerivare y'umwana kandi minerivare yarayikuraga ahangaha akaba atakiyibona urumva bafunguye yakongera ikaboneka
iri soko ryari ryarubatswe mu gufasha abaturage b'impande zombi cyane ariko abanyarwanda mubona ari igihombo kuri mwebwe
ni igihombo cyane nta nyungu irimo ntabwo tucyunguka harimo amapatante turasora
ushobora gusora ukategereza nayo uzunguka ugasanga ntibihura
ntabwo byahura nka mbere ahubwo ubu ngubu ushobora gusanga twongeraho ibyo twakoresheje tukongera kugira tubone umusoro w'ipatante
tubarire mu mibare twumve
tunayishobora ntabwo nayishobora ariko ni miremire.
Byanze bikunze mwumva amaradio mu minsi yashize hagiye havugwa ibiganiro ku mpande zombi ko imipaka ishobora kuzafungurwa cyangwa se biri mu nzira zo kugira ngo bakemure ibibazo. Ibyo biganiro mwabyumvise?
Yego nabyumvise kandi ikizere kirahari.
Umunsi wa mbere ubyumva wiyumvise ute?
Naratunguwe cyane bitewe wenda n'igihe gishize umupaka ufunzwe, numva ko nyine bitashoboka ariko hano nkumva bishobotse byaba byiza cyane bigiye n'abandi bantu tubana hanga kuri uyu mupaka intaya amatsiko haba kunywa akantu kuzura abavandimwe kumenya tukanye tukaganira byaba byiza cyane. Yego.
Waguhagarika imbere y'abategetsi b'ibihugu byombi, icyifuzo cyawe kuri bo ni iki?
Icyambere nabasaba no gufungura umupaka kubera ko ndeba umupaka yenda sinawuvukiyeho ariko ndahatuye kandi nageze kera. Ndeba yenda mbere ya 2015 urujya n'uruza rw'abantu rwari rwiza, umutekano ari wose, ujya hakurya nta kibazo, ukavayo hakurya nta kibazo na kimwe, ariko ubu ngubu usigaye bigoye. Icyambere nasaba ni uko badufungura umupaka, icyo ni cyo cy'ingenzi.
Nyiranyuzimana Judith, umudugudu wa Kanyara, akagari ka Fuji, umurenge wa Ngoma, karere ka Nyaruguru. Nzo mvuka mumaze imyaka myinshi.
Uhakora iki mu buribe?
Kandi dusanzwe turi abakozi bakorana no mu mihanda, duhereza abakiriye mu ajansi yakiraga abakiriye abagenzi babajyana hanze.
Nyuma y'umupaka rero urafunzwe imyaka ibaye ingahe? Hafi 5-6 byabagezeho izihe ngaruka?
Byatugizeho ingaruka zinini cyane. Ubu nta kazi dufite, twicaye uko. Ni ukuvuga ko ibyo twakoraga byose byarapfuye, ubuzima bwarahagaze, ntabwo tujyayo.
Umuntu anyuze muri twa tuyira bavuga ngo ninja yapanya ntabwo dushoboka.
Aya, ibyo nta muntu wabikora pe. Nta muntu ajyayo rwose, turi hano twicaye turindiriye icyo abakuru b'igihugu bazatubwira. Twiteze ko bahuza bakongera agafungura imipaka tugakora nk'uko twakora.
Hashize iminsi navuga ko itari myinshi hariho ibiganiro. Ibyo biganiro nk'abantu mutuye ku mupaka mwarabimenye?
Tugira gutya tukabyumva, bakavuga ko bagiye gufungura tukabirindira tukabibura, ariko hagati y'aho ngaho turana ku buzima bwacu bwahagaze.
Bibabangamiye ku ruhe rwego?
Tubangamiye ku bikorwa twakoraga, kandi mu buryo bw'imibereho turabangamiye kuko nta kintu tubona cyaduteza imbere gihari.
Mbese umunsi bafunguye imipaka murumva bizaba bimeze bite?
Twumva ko ubuzima bwakomeza, ubuzima twakoraga bukabandanya, twashobora kuba twaronderera abana ibyo twabahaga nka rasiyo, kubishyurira amashuri, byose byagiye bihagarara.
Hari abavandimwe ufite hakurya?
Kandi mwe turaba hafite, kuko hari nk'abantu bigishirizaga abana ino, bazaga twababona biga mu Rwanda, kaba baduha akazi tukagakora. Hari n'abacu baba bariyo bagumyeyo, nabo dukeneye ko baza bagasuhuza imiryango tukongera tukababona, tugahura nk'uko twahuraga nta kibazo kirimo.
Urabanyotewe rero?
Turabashaka nyine. Amatelefoni ntituzi ngo banariho, nabo ntibazi ngo turiho. Kuba ikintu twabifuriza ni uko bahura bakaganira, bakongera bakakora imigenderanire, tukongera tugahura neza, tugasabana neza nk'uko byagendaga neza tubabona, kandi ibikorwa bikabandana.
Cyo kiza turushe ibindi biremwa byose, abantu tugasangira urukundo kwama subiza agati mimpembero, wibaze nawe bambe kumubano bantu.
Abaduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika, ndabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ibibazo by'imibereho ku baturiye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imyaka igera muri 6 ahadutse ibibazo bya politiki. Kuri mikoro murumva Ahabugira Ubusa. Uretse Abanyarwanda bemeza ko mbere yo gufunga umupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda, bari bafite ibyo bakora mu buryo bufatika, abacunganaga no gufasha abagenzi babatwaza imitwaro nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ubu birirwa bikorera amabuye y'abashoramari bakeneye kubaka.
Nyuma y'umupaka bitewe n'uko bawufunze, twarebye kuvuga ati ntituzabe ibisambo ngo tujye kwiba, twihangira imirimo kugira tujye twikorera amabuye abana babone ikiro cy'ubugari.
ku munsi mukora gute rero
ku munsi tubona amafaranga 500 tugahahira abana
kuva kwa mbere kugera ku cyumweru ubuzima bukabubwo
kuva kwa mbere kugera ku cyumweru ubuzima bukabubwo ngubwo
ubu aha duhagaze ku mupaka ikirenge cyawe ntabwo gishobora kurota kijya mu Burundi
yakunda se mwana naciye hehe
niki mwahombye cavaga i Burundi mutakibona
ubundi hari hari inshuti zacu zarazaze kadusura nariko tukabasura ku buryo bw'amafaranga nyine kuko twetwara abakarane umupaka barawufunga urumva ko twahombye ubuhahirane bw'u Rwanda n'u Burundi rwose ibyo byo twarabihombye kuko amabisi yarazaga tukayapakurura kuri boda hari ya hepfo tugeza abakarane b'abarundi natwe bakatuzanira umuzego gucyo duhererekanya
ku munsi washobora gukorera nk'amafaranga ngaho icyo
ku munsi ibihumbi 2 narabikoreraga nta navunitse none ndirwa mu mabuye nkakora 500 ku munsi
ese aya mabuye ni uburyo buhoraho ni uburyo bubatungura wenda nk'umushoramari ashaka kubaka akababwira ko akeneye amabuye bimeze bite
aya mabuye ahoraho mu kinombe bahora bayakura ahora
ku buryo utaje hano kwikorera amabuye mwaburara
twaburaranye twari nagiye iki umuryango wanjye se wahahigwa ni iki mpaka ndayikoreye kugira ngo wa muryango ubone cyakiro kifu mbone na bya bishyimbo
ikibazo nagiye mbazo na bagenzi bawe nawe wagiye wumva amaradiyo bavuga ko harimo gahunda yo kuba bazahura imibano
geno nta radiyo ntunze ariko njye numva bavuga yuko ngo hari igihe bimaze kubakingira urukingo i Burundi bafungura umupaka niko tubyumva gutyo
umunsi bawufunguye ku mutima wawuzumva umeze ute
umunsi bawufunguye kumutima wanyu zanezerwa kuko hari inshuti nyinshi cyane tutakibonana nzishima pe ku gafaranga naho urumva ko nyine iterambere rizaba rigarutse ryabuye rizaba rimvuye ku mutwe ya 500 urumva ko 500 nyakorera n'ubundi ni nko kwihambira mu rugo nyine kugira ngo umusigire gute wire n'ejo wongere wire ntegereze nihangane
urumva se hari icyizere muri wowe
ikizere ndagifite pe
uwagushyira imbere y'abategetsi b'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi wabasaba iki
nabasaba ubuhahirane kugenderanirana ndetse tukagira urukundo bitewe n'uko n'ubu na mbere hose twakundanaga iby'amacakubiri tukabivamo ntituvuga ngo twaherukanaga ngo noneho ntitwashaka ngo twongere twivumbure bya bindi bitangiye bize by'amacakubiri turavuga ati icya mbere reka dusangiye akabisi n'agahiye n'ubundi icyo twafaga cyararangiye
ubuzima bumeze bute nyuma yo gufunga imipaka
ubuzima nyine uko twikwiye kwikorera amabuye
biroroshye birakomeye
cyane nk'ubi bene urabona ko bitumishwa aratungana iminsi 5 cyangwa icyumweru cyose tuhava twavunagurise twacutse twarushye
n'ingaruka zo gufunga umupaka
cyane rwose nazo zirimo
nizo zirimo ntabwo nabi nazo
zirimo cyane mbere kuko amapaka bacu gifunguye twarahahiranaga haba hakujya ubundi nina mu Rwanda tukabwira imizigo tujyanayo tukajya niyo dukora natwe tukarura ina tugahembwa tukagira imibereho myiza
none ubu byarahagaze numvise ngo buri muntu arakorera 500 ku munsi
500 ntayo arimo cyereke mukoze muri nka benshi ni nk'abantu byibura nk'icumi
mukuzuza ibeni
kuko ibeni twitwara amafaranga 2700 urumva rero mukoze muri bantu nk'icumi urumva ni nka 700 nyine
mushobora kuyikorera mu gihe kingana iki rero
turi abantu nk'icumi dushaka kuyitwaza twari tuyujuje
ku munsi mubaye bake niko mukora iminsi
myinshi
ibyifuzo byanyu ni ibihe
ibyifuzo byacu nuko bafungura uyu mupaka twakumva tworohewe rwose
ibintu kimwe bibiri bitatu uvuga byakemura nk'ibihe
ibintu byakemuka ahangaha icya mbere umupaka ufunguwe ikindi cya kabiri byaba ahandi usanga hari intoki imirima myiza hari nta n'imirima myiza ibihari yifashanya muri make twayadufashwa tukareba ukuntu twakwidefanda muri make
ubu ibirenge byawe ni ukubigumisha hano mu Rwanda ntushobora kujya mu Burundi
ubu kuri mupaka wufunze ntabwo ujya hari hakurya nk'uko nabo nta barundi bazi inaha
habe na kanje yapanya
kareka nawe naramutse ugiye ugafatwa wamererwa nabi uretse ko bitana akunda
kanje yapanya hagiye hari abantu bahari
ntabwo tubasubiza zihari ku mupaka zicunze ku nzuzi hose reka wenda nk'abantu bafise ibibaya bahinga aho ku ruzi ko bitavugira se bafise imirima nabo bahinga hakujya mukamwavuga n'abari hakujya nawe uri hakuno
mu ijwi ryo hejuru
nuvuga ati mwaramutse mwiriwe bari hakujya kuko nabo bafite aho bahinga hakujya imirima yabo natwe hakuno niho turiko kuvugana kwa niko kubonana kwa abo tubarefesha amaso nta gukorana mu ntoki ngo ntiba wambuse mu basanga cyane ngo bambuke baza
aha ku mupaka wa Kanyaru ntitwabashije kuhabona barundi baduha ibyiyumviro byabo kuri ingingo gusa ndabumvisha abaturiye umupaka wa Ruhwa bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi ihana imbibe n'uburengerazuba bw'u Rwanda aha baganiriye na mugenzi wanjye Temistocle mutije mukorera radio ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Jeni tukombaza mtuma stana muna buka nga kuliruhu.
Mwune mtama kukumapa kufunze kukumuna piyara hombe tichini.
Ya hombe jenyungu ya tukwe gwanya gwanda na barundi tuwa nicho tumarira ni nawa kongomani kuruhu mpaka. Yes. Jema jimia kamiongumani tanambuzi. Ijebuga ya gwanda tukwa chedusi mwiri nyumala wana gwanda sida kumenyo gusu kuhiru muna chivono ya jani ya abu. Kipuza kutuza tulahuza na wanya gwanda na wa kongomani tugendira nyoko vjami chere. Mwaguru mpaka turakengurutse ndavyo haji Rwanda ari shuti zanje ngimbyo ntije munya Rwanda mwira cyangwa bwake ndahombye kubera bajya ne bavukana nanje
none ntako mwasumiraga hari ya chanze nabo akaza kusumira ngaha
ari ku mugoro bari mu ijoro ari mu gitondo hajya iko ku kibangiro ahitwa kuri ruho bashika oya kuri ruho ati mwiriwe akaza gusuma ibigori biharaga imyumbati icyo cyose murabana nizi inzu zari zubatse ngaha zaduteje imbere Uzupoi kwa ndashika nga ukarongi ya kuja, ukafungu kagendi ujumbo, wafungu ujumbo uji kwa nda, ukafungu la mwa ukafatindiru kagendi. So, salakolo tuguri mpaka, nhabindi kipzingi ya dosetu wa balongi.
Nguo nibi zako mtuguri mpaka, hani ni agadze kubateke eti. Nguwa mshasa jaginane eti.
Halifana mwa homji?
Tukwebu nga bari mitu wala homji. Kwa hidu kisi minudu shorela yu, himi umbati, hiviharage, hivigori. Abitubyeho na tukarangura y'utundi tuntu nyene tukazana kudandaza twifuza ko batukugura imipaka bizagena neza kubera iki umuntu ashaka aza kugihahira
ubwo ngo hari usanga nk'umwigeme yaza kurunda umugabo umufasha hano cyangwa akasha mukakajyana
byari bimeze neza n'ubu hari abandi wino abandi bandiwe mu Rwanda
ariko uwo imiryango ntikibona
aya irugabirugayi nta nuvugisha ubundi
nje nitwa Bimana Bosco nibona hanze mu Rwanda twaradutembera mu Rwanda dushoye ubududu dushora n'imyembe n'indimu twanagera no kure cyane nti duheruka kubera imipaka y'ubugari ku ruhande rwanje n'abandi bose abagenzi twari dukorana mpamvu twahombye umuntu yarashora ibintu ngashora nk'utuntu mu Mugarama umuntu akaronka mu Nyarwanda agasome bindi akabizana ni Burundi ariko kubera ubimpaka yugahe twarahombye gose hanye narahombye kuma nakigendera mu Rwanda cyangwa abanyarwanda bazi ni Burundi
ngo hari n'imiryango yugaranye
hari n'imiryango yacu nyene iri mu Rwanda kandi n'abanyarwanda harimo abari ni Burundi ikipfudo twipfuda twipfuza ko imipaka yo kugurugwa twongera tukagendana nka kumwe twatumeze ubwa mbere
kandi urukundo kandi ujumurama ukagira amahoro umunywanyi wa hafi
Nuko natangiye mbibabwira muri iki kiganiro dusangira ijambo haragaragara ibimenyetso bikamarenga kuri bamwe ko imigenderanire hagati y'abarundi n'abanyarwanda ishobora kuzaba myiza mu gihe kiri imbere kitaramenyekana Gihamya ya vuba abategeka intara z'Iburasirazuba n'amajyepfo ku ruhande rw'u Rwanda n'abategeka intara za Kirundo na Muyinga ku ruhande rw'u Burundi mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bahuriye mu biganiro ku mpaka gasenyinemba hari mu rwego rwo gufatanya gushaka ibisubizo ku bibazo by'abaturiye imipaka ku ruhande rw'u Rwanda General Manuel Gasana guverineri w'intara y'Iburasirazuba yashimye ubushake bwa politiki buriho
ndaje mvanye simira ko mu byukuri turi hano dushimira ubushake bwa politiki ibugo byacu ari nabato hamburu mugenderwaho utwa dushobora guhura gutya kabone nubwo hagiye haba ibibazo bikomeye cyane twakiyemo bya COVID-19 bitatumaga duhura ko twabishakaga intambara njyanye rero kimwe n'abagenzi banjye ni uko twiyemeje gufatanya byimbitse kugira ngo dukemure ibibazo tugenda tubona umunsi ku munsi nk'uko twabivuganye y'umutekano ku mpaka kandi ibyo twashobora gukemura ku nzego zacu indi mpamvu nyijyanye no kwa mvune ni uko twasabye ko tugomba guhura rimwe mu mezi atatu ariko bitabuza yuko umunsi ku munsi habaho uburyo bwo guhanahana amakuru uburyo bwihuse yanatuma tushobora no kubonana by'agateganyo atari kwezi aho gutya ndetse n'inzego dukorana nazo zikaba zashobora guhanana amakuru uburyo bwo gufatanya gukemura ibibazo n'ubundi bukangi. Ikindi hari ubukangurambaga bugomba gukora ku mpande zombi kugira ngo abaturage bamenye bakomeze kugira ubumenyi bwiyongereho imyumvire yo hejuru ijyanye n'uburenganzira kandi n'agaciro k'umupaka n'amategeko agenga umupaka. Ibindi twagiye tuganiraho bijyanye guhanahana abagizi ba nabi bo ku mupaka cyangwa se abakora ibigendanye n'amategeko kimwe no kwirinda covid n'ibindi n'ibindi. Mu kanya uvuze n'imikino nabyo bizagenda biza uko covid izagenda igabanyuka. Ariko turangiza ntabwo nk'uko mwari muvuze ati bibaye umwanya wa mbere wo kugira ngo dutere indi ntambwe ntabwo nagenda ntagize akantu ka souvenir cyangwa se akantu gatoya twatuma tukuba twibutsa ububanyi imibanire myiza n'urukundo dufite abaturage bacu ndetse n'ibyo twishimiye ko mwatwakiriye.
Tugana ku musozo, reka mbumvishe n'icyo uruhande rw'u Burundi ruvuga kuri ibi biganiro. Ni mu ijwi rya Buramatari w'intara ya Kirundo, Bwana Robert Hatungimana.
Icya mbere, ubufatanye mu gukemura ibibazo bishoboka. Icyo ni ikintu twasize imbere twumvikanye ko. Ikigira kabiri, hariho guhanahana amakuru ku gihe hagati y'inzego. Ku gihe ni ikintu gikomeye. Amakuru bashobora kuyaronka utayatanze kare abandi bakabandanya biyumvira ibindi. Icyo twacyumvikanye ko amakuru abonetse atatanga ku gihe ibibazo bigakemuka ku nzego zose. Kigira gatatu, inzego zo mu bisata bitandukanye nubwo twabivuze cyane cyane ibijyejwe umutekano, ibijyejwe fraude, ibijyejwe iperereza, twavuze tuti aho bose bakorera ubushake bwa leta zose kandi izo leta zose zikaba zikeneye ko amahoro abandanya ahari. Twavuganye yuko zohanahana nazo nyine amakuru kugira ngo bandanye bigenda neza. Hari ikijyanye rero cy'umwihariko gikomeye cyane twasanze abenegihugu babaye kuri izi ndimi bakunze kugwa mu makosa yo kurengana amategeko ajyanye n'imbibe uko amategeko abikora abivuga mu bihugu byose. Abenegihugu bo twavuganye yuko tugiye twese kubagirira ababyita amahugurwa, twebwe babyita guhimiriza mu gifaransa ni sensibilisation kugira ngo ubwa mbere bamenye amategeko agenga imbibe, hanyuma cyane cyane bamenye ikijyanye no kuvogera imbibe cyangwa gutabuka imbibe hatakurikijwe amategeko bamenye ko ari kosa. Ukaba batabizi yuko kujya bukuru be bw'igihugu habere kuri we n'amategeko. Hari umugambi rero w'uko twojyama tukirinda coronavirus haba mu Rwanda bafite ingamba bafashe ingingo zijyanye no kurwanya coronavirus no kwikingira, haba no mu Burundi murazi ko hariho n'umugambi wo kuyirwanya w'igihugu. Kuri ibyo rero tumaze kubona akamaro k'iyi nama twakiye twumvikana yuko hazoza harabaho inama imwe buri mezi atatu. Hari ibijyanye n'imigwi y'iterabwoba cyangwa abagizi ba nabi usanga baza guhungabanya umutekano haba mu bihugu byose. Umutekano rero waba umutekano w'ubutunzi wa fraude, waba umutekano w'abenyegihugu, abantu usanga baca bukindiwe ugasanga baragikoze ubugizi bwa nabi mu Rwanda cyangwa mu bica mu Burundi ugasanga baracyagutse mu Rwanda. Icyo twavuganye ko tutegerezwa kubagwaniriza hamwe tukanahana amakuru hagira umuntu ahungabanya umutekano we yaturuka hose mu bihugu bibiri. Hanyuma rero ku bindi biganiro bizobandanya tuzotera intambwe kugira ngo habeho n'ibindi bikorwa haba iby'inkino n'imico kama, hanyuma kugira ngo abenegihugu begerane gusumba nabo nyine ibi biganiro babibyaze umusaruro. Icyo utu tubazo duto duto usanga twoshobora gukemura twebwe ngahanye ku ruhande rwacu tugirire ingaruka nziza abenegihugu bihugu byacu.
Inshuti bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika by'umwihariko mwebwe mutabura muri Dusangire Ijambo, ikiganiro cya none nari nabateguriye na Hangisoreshe. Ndashimira buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse namwe mwadukurikiye. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Mwari na Erika Bagirubusa na Vutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Erika Bagirubusa i Kigali mu Rwanda, n'abatumire baganiye nawe uyu munsi namwe aho muri hose tubararikira gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi ntimugacikwe hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze